miɗa e nokku gooto to kaŋŋe ittete gudɗirɗo ngallurane kiloji joyi. Boubacar Cissokho e hayajole on ɗo nokku, o wi kaŋŋe o wari tewtude ɗon saabi o jiɗɗo laatade kanko du hono giɗiraɓe makko.
Ko garmi ɗo joni ana wara hono hakke yontere ni. Mi yoppi école tawi classe jetto ɓe gonnomi, mi fuɗɗi heɓude seeɗa seeɗa, mbiɗo miila du heɓude mindu hono giɗiraɓe an keɓiri ni. Lebbi seeɗa caggal komin gaari le on nokku kaŋŋe ittete goto goto amen fuu wirfidege ko ɓuuri millionji capanɗe nayyi.
Le wi ardo en jandele nokku o, yimɓe ko doganta yigaji ɗi koyo farati mawɗo eɗo jande le région o. Cheikh Oumar Camara goto e le académie d'enseignement le nokku o holliti minsa muɗum sanne fewde e majjum. Le wi makko hewɓe jokolɓe suɓami fa heeɓi bakki tam saloto jande yahale damaji to.
Les apprenants
sukaɓe hewɓe doggata yaade le ɗe nokkuje saabi ana jeeb bandiraɓe muɗum, ana jaa toon en wakkati gootel tan je keeɓi kalisi fa heewi. Ene bonna jande sukaɓe yogaɓe battane leydi ne wawa yaade caggal jande sukaɓe.
Pelle rewɓe gomɓele on ɗo nokku kañum en du suuɗa e metti mumen feyi fewde e majjum. Le wi Janaba Dansogo laamiɗo fedde kafuwo le nokku o, on ɗo golle moɓe gondi wadde joom o kutteje mawɗi ana wawi matade muɗum bangal cellal neɗɗaku fa yetto politique.
Golle damaje moƴƴana sukaɓe yogaɓe mabɓe, ene mbawi heɓude ñawuji toon en fa yogaɓe jaati ana jawta. Ana hani saraɓe gattan hakkillo battane sukaɓe darano yala ana jangga l'école.
Bale société civile le nokku o kañum ka holliti wiide ana wondi jokkitade imadaraji ɗi wawi fuu fa ɗum heɓa yarde caggal. Ardu mabɓe o ɗo woni Mamadou fa kuyate holliti wiide le damaji to yimɓe hewɓe majjata.
Sukaɓe yogaɓe gaari ɗo hannden a tawan anda fe hoto jaata, wala fuu ɗo jippo tiɗɗala muɗum ana woodi. Ko ɓuuri fuu bonde kasene yogaɓe a tawan latto yaroɓe doroguji.
Fewde heɓowol sembe on ɗo golle laamu leydi ndi ana hani ko daro ko woni darde muɗum. Mamadou Konate keƴaɗo suudu ministre kumaniɗo rewɓe sukaɓe faye to galleji wi won faba muñen moɓe gondi wadde fewde sukaɓe jaltuɓe e kolɓe.
Sini l'école ɓareke uditede won sukaɓe min jangguinata illa kañude ne jaa le guure ɗe jangguina sukaɓe waroɓe gulde le damaje ɗe pammina ɗumɓen kutteji gonɗi dow golle muɗum e pammina ɓe en tinno jande l'école ɓuuri. Yogaɓe mabɓe ɓe duɓɓumen ƴaɓɓi ɓe daara yalla ana jaɓɓa ɓantude jande. Yogaɓe ɗen jangguina ɗumɓen hakke lebbi jeego min gattata ɗumɓen e l'école.
Kaŋŋe o ana fooɗa sanne ha yaɓe gomɓe tumɓe nga ardiɓe nokku o holliti wiide tewtude kaŋŋi hana feyi ko bonna jande neɗɗo. Ɗum woni ko fati yatara heɓani sijo tamani wakkati no wonno keñeɓatu woni.